I te 25 o Āperira, i tū tētahi rā whakamaumahara motuhake ki te papawhenua o te Treaty o Waitangi, hei whakanui ngā hōia o te hokowhitu atu. Ko te hokowhitu atu te rōpū whawhai o te hokowhitu taua tuarua o Aotearoa. Ā, ko te nuinga o rātou he hōia Māori i whawhai te pakanga tuarua o te ao. I whakatūria tēnei ope taua i te tau 1940, ka mutu, ka pakanga rātou i etahi o ngāriri matua, pēnei Āwherika ki te raki, krihi, me itari. I mua i te wehenga atu ki Āwherika me Ūropi i te wā o te pakanga tuarua o te ao, ka whai wāhi atu te hokowhitu atu ki te whakanuitanga o te rautau o te Treaty i tū i te tau 1940. I kaha whakamihia te ranga nei tō rātou māia me o rātou pūkenga whawhai. Ahakoa tonu te toko maha o ngā hōia i hinga i te mura o te ahi. Ka mutu, kei tōna 650 te toko maha i hinga i whara rāne. Ko tā Robert Gillies anake te i kāwhiro tēnei ope e ora tonu ana. Ko tāna, he tuku i te haki whakamaumahara campaign me te battle honours e whakamānawa nei ngā hōia i hinga atu i whenua kē, ā, kaori hoki mai ki te kāinga. Ahakoa ngā whakahāweatanga me ngā whakatakētanga i pā atu ki a rātau i Aotearoa nei, me tā wāhi, i whai wāhi matua te hokowhitu atu ki ngā riri o te ao. Nā rātau anō i whakau te whakapapa me ngā kōrero e pāna ki ngā ope taua Māori. Ki te hiahia pānui koe i etahi anō kōrero mo te hokowhitu atu, torohia tēnei whārangi www.28maoribattalion.org.nz/story of the 28th.